speed Trig up on them till. Yeah. Lo, 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 lo. Ni funa chalo chisi beda chumain. Ni funa chalo chisi beda chumain. Oh, baby. Leka wansi bazi bendi weka teka. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Unga wamile papi uvote mama. Leka wansi bazi bendi weka teka. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Baba God bless me with a beautiful baby, yeah. Sweet out of heaven, you come out to my kwanga and kill a chimpa. I'm gonna show you off to the world. Do that thing, you know, doubt me for now. And then you all on the way. Charlie John said she's here. When the nipon done the way. Yeah, full of Charlie, she's the bed that you mind. Ni funa chalo chizi beda chuma ino uwa. Baby leka wansi bazi bendi weka tika. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Unga wamile papi uvote mama. Leka wansi bazi bendi weka tika. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Senenga ngale ne kupanda iwe. Kupanda iwe ne chasa fukiti ne kupanda iwe. Girl you my oxygen. You my sunshine. Yene nakole wa malagu you my fine wine. Yene nene aynine. Yende poka vile pa online. Tiza ponya pa insta. Tiza ponya pa facebook. Tiza ponya pa twitter. If una chalo chisi beda chumine. Nifuna chalo chisi beda chumine. Baby leka wansi bazi bendi weka tika. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Unga wamile papi uvote mama. Leka wansi bazi bendi weka tika. Ufanika papi uvote mama. Ulibe iwene sini kwa nisa kupima. Wind that body like a concrete mixer. Yeah, you drive me crazy, girl. Wind that body like a concrete mixer. Oh yeah, and do the dance floor. La 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 la.
Comatirico! Yeah,